Nelly E on the beat.
Quite honey, ni quite sweetest, ama quite dali, ama ni quite malaika, na kupenda malaika, ama ni quite waubani, nyongo mkali aini, na kwako nisha kwama, simono kuningwa, mimi samaki ndo tayali ushaniopoa, sitaki kuti.
Oh,